Nikiyatafakari Maisha haya ndugu Miki zaya siti tisha Yanani pa ujungu
Wakati nina cheka wengine wanalia yote mana wajane wafungwa gerezani
wanasema nao
sema na yatima
Sema
na wajane Wanalia bila tumaini
Wamekosa
faraja
Hawana pa kupumzika Bwana
Hawana mavazi
Chakula ni shida
Wengi
wananyanyasika
sana wananyanyasika
Wamekosa
hawana watetezi
Wanasema nao
Sema na yatima
Sema na wajane wote
Sema na wajane Wanalia bila tumaini
Hawana
Wamekosa faraja
Hawana pa kupumzika Bwana
Hawana mavazi
Chakula ni shida
Chakula ni shida
Wengi wananyanyasika sana
Wamekosa
hawana
watetezi
Wanasema nao
Sema na yatima.
Sema na wajane wote.
Sema na wajane.
Wanalia sana
Bwana. Wanalia bila tumaini.
Hawana.
Wamekosa faraja.
Hawana pa kupumzika Bwana. Chakula nishi,
chakula nishida.
Wengi wananyanyasika sana. Wamekosa.
Hawana
wateetezi.